I lana la unga mua mua lana maiden speech I le parlemeni le asora leila. Na saunua le sui o le One Nation Party, Senator Brian Burston, e le imanuia le atunuu I le talia ino tangata whai mai, ma la tau tū, anga nuu ma ngana, po o le multiculturalism. Na ia whai te o ina le malo, I le tele o tupe o loo whaalue, whaatupe ai whaalapatupotonga whaasalalau le SBS, le NITV, ma le ABC. Na ia whinau I le tatau ona whaavae seisi whaalapatupotonga whaasalalau e whaatupeina e le malo, o se whaalapatupotonga e whaingoina o le Patriotic Broadcasting Corporation, mō tangata lau tele, le ana te whaingoina o Mainstream Australia. Ina ua mai ala na launga, na saunua le taitai o le One Nation Party, Pauline Hanson, na te langolongo ina uma manatu o Senator Brian Burston.
It needed to be said. And yes, the ABC does need to be pulled in the line. It is a broadcasting network for the whole of Australia. I'd like to see more of a balanced view.
Pauline Hanson. O Brian Burston, o se tasi o sui fou I le senate, mai whainga pālota ia na te anei I le masino iulai. O ia, o se tasi o sui na manu malo mai e a vea masui o le senate I le se te teo New South Wales. Na ia sa unua o manatu whaali o le ABC, ma le SBS, e le o atangi ai langona o le toa tele o tangata I le atunuu.
The ABC's oppositional stance to traditional Australia has grown to include the two other taxpayer-funded public broadcasters, the Special Broadcasting Service, SBS, whose explicitly ethnic mission is to cater to the identity and interests of the multicultural community, and most recently the National Indigenous Television Network, NITV, created to represent the identity and interests of Aborigines and Torres Strait Islanders. All three broadcasters are biased against mainstream Australia.
Senator Brian Burston, na ia wāla auai, I se isi whaalaputupotonga whaasalalau. Na ia whinau pe na ia saunoa I lana launga e tū maupea le SBS. Ai whaongātu pe ia o loo whaafoea I le ABC, e whaavai ai se isi whaalaputupotonga whaasalalau e whaingoina o le Patriotic Broadcasting Corporation.
A fair balance might be struck by leaving the minority ethnic channels intact while transferring funding from the ABC to establish a new channel that might be called the Patriotic Broadcasting Corporation, whose explicit mission would be to represent the identity and interests of mainstream Australia.
Na whai tio ina fo ia Brian Burston, le tūlanga o loo tali ai tangata whai mai, ato ai ma tangata sūlu whai I au se talia nei. O loo ia tu ua ia tangata whai mai I nisi o whaavita au li lea tunuu, e pei o lenga oita a vale, le talepe fale, ma isi a mio le taupulea. Na ia saunoa a whai tio tangata lau tele, matangi atu, ia tangata lau tele I whainga sori tū la whono a tangata whai mai. O na langa lea I le vaianga se fulma le valu si o le tū la whono o whaailunga lanu po o le Racial Discrimination Act.
Carjackings, home invasions, flash riots, drive-by shootings, and of course when citizens object, endless complaints under Section 18C of the Racial Discrimination Act, organised crime, patterns of anti-social behaviour, especially amongst young men, welfare dependency, imprisonment rates three times the national average, and long-term threat of terrorism and questionable loyalty.
Senator Brian Burston, I lana maiden speech, po lana saunoanga lana launga mua mua I le palemene, na o ofo ilona tō asa, I tangata Moselemi, ma le talitonunga I salama.